sobuyo Jesu lapha emhlabeni sezindlulile sobuyo sokukhala
sokukhala
kulomhla wawo sinethemba lobuso sezobuyo Jesu lapha emhlabeni uyimfana eyophayo eyahlashatshelwa thina yaba umyeni wabonayo wasimazinela thina uyimfana eyophayo eyahlashatshelwa thina yaba umyeni wabonayo Jesus.